tebikulete nokulumwa nobuba abanyagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba ebyo byowaba byebikulete nokulumwa nobuba abanyagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba agendala ddala obusungu bungi ansudde mu katebe kakulajana antaganjula omutima nange buno tukite laifu y'abasajja yakumulumya n'ebikebe ebyo bingi jakumwenenya ekintu ekikyamu kyandowoleza abasajja twali ati byemutulabamu ebikyamu bingi tulina omukwano tuli bantu mutulekera ebiwundu bingi ku mitima ebyo byowaba byebikulete nokulumwa nobuba abanjagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba ebyo byowaba byebikulete nokulumwa nobuba abanjagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba katino tonchunyachunya ino byoyuzayuza omutima n'ogutagula mukwano genda bintamya katino tonsikambulamu badde mugumu mukwano ninjiwayibwa ntusewe njigatiramu tokisengula mukwano genda kuntamya guno mukwano gwo otolaga obutoozi newepimira guno mutima gwo kyokugamba bebi kyekugamba ebyo byowaba byebikulete nokulumwa nobuba abanjagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba ebyo byowaba byebikulete nokulumwa nobuba abanjagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba kisesigo agendala ddala obusungu bungi ansudde mu katebe kakulajana antaganjula omutima nange buno tukite laifu y'abasajja yakumulumya n'ebikebe ebyo bingi jakumwenenya ekintu ekikyamu kyandowoleza abasajja twali ati byemutulabamu ebikyamu bingi tulina omukwano tuli bantu mutulekera ebiwundu bingi ku mitima ebyo byowaba byebikulete nokulumwa nobuba abanjagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba ebyo byowaba byebikulete nokulumwa nobuba abanjagala bangi nawe kyomanyi umulamu kwano bambitowaba. Yeah, yeah, yeah.